ndizamile ndifuna impumelelo kodwa kukho ukukhanya kanti yam imithandazo ayifiki na ezulwini kunini ndilindile sendithe ndazibona ndingeyonto ngoba bonke bayaphumelela amazwe ndingasoze ndiwalibale umakhulu wam wathi mntanam hlala ulinde konke kunexesha nawe lakho ixesha lizofika liyeza njengamakholwa nawe alinde unyana wolahleko kwathiwa uyabuya nawe hlala ulinde kufika kwexesha lakho ndiyenza le treki ndibuhlungu ngaphakathi ndizibuza imibuzo endingakwazi noyiphendula ndivuke ezanzulwini zobusuku ndithandaze umthandazo ongena amen ndizibuza imibuzo emininzi ndimnabani okule ntlungu iinyembezi vele zinqumle umbombo ebusuku andilali ndihlala ndicinga njalo njalo ndilala emini okwesikhova sometimes ndingakholelwa noba ukhona na uthixo o ndinesingqalo esingumangaliso nakumayide iphele le ntlungu nokokudala ndinyamezele mazide zosulu ezinyembezi ndonele obu bomi ndibuphilayo ndiyoze ndibubalise mhlaze ndaphumelela ndaze ndaphumelela ndiyazama ulala kodwa ubuthongo abuzi ngaba ndenzeni kubani mna ndedwa ndiyazama uzonwabisa kodwa lolonwabo lolomzuzwana ndiyazama uphila ubomi njengamntu wonke kodwa kukho iziphazamisi endleleni yam o isono sami ngaba kukuphila nakulo mhlaba okanye yintoni kanti mna yintoni le ingaki ifunwa kum kanti kutheni mna le nto funeke ndingabheki phambili kunzima ubomi kumele uqine ebomini thandaze kumdala kubonisa indlela eza kubonisa nokukhanya ebomini kukho intshaba kodwa zifundise ukomelela o uzinqobe mntasekhaya ngobeka idolo phantsi unganikezeli asoze undibone naxa ndikhathazekile ubuhlungu bentliziyo yam ndibuquma ngoncumo ndingahleka nawe ube undikhathazile ndingulaa mntu uthi kuhamba kakuhle noba kubuhlungu ndizifundise into yokuba mandikhale ndedwa ndonqena ukhala nawe kanti ulutshaba lwam andizazi neentshaba zam mna ndiyinje ezikhotha amanxeba ndikhala ndizithuthuzele abantu ndiyabathanda ndasoze ndijonge lo mnye umntu phantsi noba wena ungandijonga uzigqibela nangxaki nawe ndifuna ukuthi bathande bonke ungathembi nomnye ngoba bahleka nawe xa ungekho bahlekisa ngawe ungazihluphi ngoxolisa kum noba undivise kabuhlungu ndinje ezikhotha amanxeba ndilala ngeenyembezi ndivuka ngazo kubuhlungu ngaphakathi ndonebali mna ndedwa bawo thixo somandla ndicela undipha amandla o abantu bandijonga bathi o ayisisono bandijonga bahlikihla intloko ndiyabhitya xola intliziyo yam ekunyamezeleni ukhona umvuzo isengurem
ubuhlungu bentliziyo ubiwa nindodwa